kurid markii maamulka iyo laama amniga degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose iyo sheegan in mootooyinka la magaalada la kajeesay dhibaatooyin badan oo la xiriira amni darro iyo dhac oo kala ka hi bulshada magaalada si arandaasi walaan qabada iyo waliba laama amniga iyo asaarna amar la kuroojiyo isticmaalka mootooyinka taliya saldhiga booliska degmada Walaween Dhamay Cabdulle Isaaq iyo awaamiraha ku saari mootooyinka sharci darrada ah isla markaana aan lahayn guddi la kula xiriira taliyaha iyo waliba uu sheegay intii waajibta in mootooleyda lagu helo damiin waana iska hadirayna saldhiga booliska degmada Walaween
wali hadhiyad yani baaq mootooyinka oo gaadiidka la magaalada oo may dhareys deegaanka ku hayn dhibaato badan oo amni darro may dhareys deegaanka ku sheeneen oo umada la ka dhaaw meel kasta iyo teegan online way taarga an lahayn lambar an lahayn oo guddi gaadiid in lahayn ee wala in sheegana laama amniga dhamaantoo ka amaraane qof kasto argamoo tan lamugaad in isla xalay haray dhamaan dadka isla laan wala in ka baaqane in iyo la qoyn sharciyad iyo ka shaqeeyaan ilaa la ka helo sharciyad in shaqeey doono mooto lamugaad lay id kasto arqoon may dhahay wala ka amaraane laama amniga mar lamaad in markoodi mar sadad in iyo xaqsiman gaanta amniga insha Allah oo bilahay erwalin naqadeena ee walbeeta tuuga oo fududayaan baabuurti la dhaaw geeyay hamin teegayeen ee insha Allah saadaraad ee wali si shaqada dhamaan laf kasto le ama milkiile ama wada inuu sax xareeyo ee saldhiga leenka arag korna eeriida mooto in la hayna number leenka arag korna insha Allah ee geeyay hamin idamada teegayeen waxa ka dhiga adeega oo aan meerto una sheegahaynaa waana mutaaysada doona ee qaab oo la kala wareegi doona gaadiidkaas insha Allah ee wali si shaqane ee in si dhaqsale la xakaray dhamaan mooto lamugaad insha Allah
ilaahay magaalooyinka mid ee Koonfur Galbeed Soomaaliya la kuroojiyo isticmaalka mootooyinka lamugaalada oo la sheegay in dhibaatooyinka bulshada lankajeesay inkastoo ay jiraan dhalinyarada qaarsho oo isku gashay sidayna